opposites.
Nimenda bitch, nimenda sister. Kila upande mimi kona. Asa kwa nini mwana pada? No, ani mtupe sada pada.
Police, au niroge niwe chase, uwe peace, au vip, sambo naona jimix. Nipeleke police, au niroge niwe chase, uwe peace, au vip, sambo naona jimix. Awe, acha wip,
nalewa na esi mpanyikitu,
acha wip.
Yeah.